Jia, Jia, mkikusanyika niko. Mungu alisema, galafo mapipo, na siezi watema. Heba church, kanje ya kujiangamiza. Come restore faith, come meet miujiza. I swear kuna place no mashinda kanisa. Come restore faith, come meet miujiza. Brightness, eternal life, hakuna giza. Hang na boy wa Mary, come hang na Jesus. Madhabahu ni place holy na si madori. Madhabahu ndo nganga ukupiga kofi. Language ni friendly, oh I mean no talk shit. Come ombewe relationship, toxic. Sacrament tuna celebrate, body of Christ. Agreement sote tunataka eternal life. Judgment inachuja wale watu wa earthly life. Assignment ni kustay away from life. Anointing oil ni mafuta special. Na kuna kitabu noma kushinda Bible. Bios mess na Kurani uneza go psycho. Mini disciple, did snoma mazeni miracle. Bwana sifiwe stories zangu za siku easy. After kanisa nitacha dawa za kulevya na wizi. Usiteke kichaa uneza jifungua chizi. Kwa na roho ya kushare ukiwa na mangi tupie ndizi. Ladies wana kama na long clothes hakuna cha mini na tight. Nimetoa sadaka bado niko na envelope ya tight. Baraka zimeja cup niko blessings na ride. Shadow nimemficha white na mchezea seek and hide. God I swear niko in love na kanisa. Nikiwa mkatoa niko in love na misa. Nilikuwa mchafu nikaoshwa na damu ya Yesu. Gladly nimegundua heaven ndo kwetu. Sunday ndo day best ya wiki. Sunday ndo tunapambana na dhiki. But Sunday wase ufanya dhambi nyingi. Mnabanza sana wa dear God ndo msingi. Mina stick church juta nipeleka heaven. Msitu ta discharge bora tuwa ombewe. Society ni unfair mbona mse blind taonewe. Hakuna kukombea Mungu tu mazeni wewe. Na feel holy na rosary kwa shingo. Hakuna light kwa shedo chini kwa shimo. Heri kulewa neno kuliko bangi na kiko. Mini Christian na believe kuna life after kifo. Kanisa ni nyumba ya Mungu watu ombea. Keza ni nyumba ya mtu yeuzekea. Nime join kanisa naona blessings this year. Kiusento microphone checker out here.
There is one day in your house. There is one day in your course. There is one day in your house than a thousand elsewhere. There is one day in your house. There is one day in your course.